houses and pick up the corn.
Criterion.
Waleli la umaume wa mano inga kutemwa fefye wawa Lesana mkwa kupela pantunga walombala suka Papita fyo mweshi umo tuwa mwona fe mwachinja Mwatawa umevano mba vamo veneta batema no mutima Ushanga mashiwine fila yo mwala njide karika shinifye Mwasanga kuwa mite mwamwaluwa mutwe pakona ifwele lotumfwe Akasuwa kawama fe kumubidi dirya unimumpepo Alechishinka chali afya pantubu fili mwevule tenseko Tafifule fifwayo mutima iwe tafifula awe Tafifule fifwayo mutima iwe tafifula awe Kasha fule po wapu ila masambili logo Nchito tashimoneka Wagesho kupushe nga takasa nikaoya Lesa hakuimia Kali wadika nomba niwe kwana oya Fiali chinja niwe paya Walila venshi kushida wale chula Alando vwechi konkona ine pantusha ishiwa mutipe fofwaya Alaka suwa kawama feku mubidi nilia ulimumpepo Chishinka chari afya Pantubu fili mwebule tenseko Tafifule fifwayo Mutima iwe tafifula awe Tafifule fifwayo Mutima iwe tafifula awe Mbembile mbeke Leka mbembile mbeke
Fifula,
Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fifula, Fif